Ofeesi asaba balirizi w'ebitabo bya gavumenti ezudde ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo mu Uganda nga bigula ebintu ebifaanagana ku bbeeyi ez'enjawulo, ekintu ekiviiriddeko gavumenti okufiirizibwa obutitimba obw'ensimbi mu ngeri etennyonnyolwa bulungi. Bino byonna bizuuliddwa mu alipoota eyasaba kebezi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol ey'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde, gye yayanjuliddwa sipiika wa paalamenti Anita Among mutuntu ery'olunaku olwaleero ku nsonga ezikwatagana ne bino. Alipoota eno egamba ekiwunjukira ekizze kirabikira mu mbeera eno kye kimu ku ebyo ebyeraliikiriza.
Okusinziira ku ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol, omwaka oguwedde baakizuula nga ministries nyingi ko n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga bawanika emiwendo ku bintu ebyagulwa ne basukka, nga n'abamu batuuka n'okukubisa emiwendo kumpi emirundi egisukka mu esatu, ekintu ekireetedde gavumenti okufiirizibwa ennyo.
We noted that while significant efforts have been made to improve public procurement management, a number of shortcomings remain unaddressed, and this include variations incurred by government entities for common use goods and services. What I mean here is that a computer in one ministry has a different cost in another ministry. In certain instances, it goes up to about 100%. The same goes for construction of government buildings and road infrastructure, where significant differing costs were noted per square meter or kilometer constructed.
Akolesira alitadde ku nteekateeka ya gavumenti ey'okujja abantu mu bwavu okuyita miruka eya Parish Development Model, nga wanagamba nti enteekateeka eno ezuuliddwamu ebirumira bingi beyagala gavumenti esseeko nnyo essira bikyuke. Mu bino kuliko sako ez'empewo nga zino zaafuna ssente za Parish Development Model ng'ate teziriiyo, bammemba abazze bafuna ssente za PDM emirundi egisukka mu gumu, ababafuna ssente ate ensimbi zino ne bazissa mu bintu ebyawukana n'ebyo bye baali basaba ko n'ebirala.
I noted that the entire budget of the PDM was disbursed by government to the planned SACCOs in accordance with the guidelines that were provided. However, Right Honorable Speaker, despite this progress, I identified areas that require improvements, and this include lack of alignment of parish priorities to local government budgets and work plans, delays in disbursements of funds to households, cases of ineligible projects implemented, and that some of the projects were non-existent although funded. There were also diversions of funds and cases of duplicate recipients noted among households.
Speaker of Parliament oluvannyuma lw'okwasibwa alipoota eno awanjagidde yafeesi ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okulondoola ebitongole bya gavumenti ebikyusakyusa ensimbi Parliament z'ebeera ebawadde, ate bwe batyo ne bazizza mu bintu ebyawukana n'ebyo bye baba basaba, kyagambye nti kivuddeko obuweereza obw'enjawulo obutatuuka ku muto wa wansi.
We want so many people out there, like the PDM, who want the money to reach the final user, to the final beneficiary. But the problem we have is the diversion of these monies. The problem we have is the money does not go to the intended beneficiary. Auditor General wants you to be a whip on this. This money should go to the right people, because we cannot appropriate the money and then we have 70% of the people who are rich and then the 30% cannot get anything. We want you to make sure that this money is reached to the right people.
Deba Branab Kenya, Radio Simba, Parliament.
Court is